baana ab'obuwala oluusi abafuna embuto nga tebanneetuuka n'abalala ne bafumbizibwa nga nabo tebannaba kwetuuka ze zisinze okuleeta kalimanywera mu Uganda mu mwaka 2025. Ebitongole ebitali bimu ebidduukirize ebiwerera ddala 16 byatudde ne bikubaganya ebirowoozo ku ngeri gye biyinza okuyambamu abaana. Kubanga mu Uganda ekitongole ky'ekibiina ky'amawanga amagatte ekivunaanyizibwa ku bungi bw'abantu United Nations Population Fund kigamba nti mu Uganda abaana ab'obuwala 10 be bafuna embuto buli lunaku. Mu bbanga ery'emyaka 5 egiyise abaana abatiini abafuna embuto babadde bavaako okuzaala kwa mirundi obukadde 2 nga kitegeeza nti buli mwezi abaana 300 be bazaala. Ab'ebibiina 16 babadde bakubaganya ebirowoozo wano ne wali okulaba engeri gye bayinza okuyambamu abantu mu Uganda beewala ekizibu kino. Faibe Kasoga, country director w'ekimu ku bitongole eby'obwannakyewa, agamba nti ebibiina eby'obwannakyewa gataka abakulembeze b'enzikiriza n'ebitongole bya gavumenti balina okusitukiramu mu bwangu ddala okubaako engeri gye boogiya abantu engeri gye bayinza okwewala kino. National Planning Authority, ekitongole mu Uganda ekivunaanyizibwa kutegekera eggwanga, kikozesa akase kalamba mu obuwumbi 6 ku nsonga ezikwatagana n'ebikolwa ebimu eby'obuwangwa omuli abaana okuzaala nga tebanneetuuka, gattaka abaana okubafumbiza nga tebanneetuuka, balyoke bayambeko okubaako kye babasomesa, ebintu bino babyewale. Bonna bafundikira nga bagamba tikyetaagisa nnyo okusomesa abantu bategeere nti kibi era kya bulabe okufumbiza abaana abatanneetuuka n'abaana abava mu masomero nga bawera 6 ku buli 10 ku baana ab'obuwala, nakyo kya bulabe bwe baba nga tebalina biseera bya maaso bitangaavu. Ago ge gabadde amawulire.